na catch flight. Catch flight, tu na catch flight. Self-feeling, Leo most high.
Nasimama on business, kwanja na respect. Bwana sikuwe vele iswaga ime diste. Maisha ni bie na mwishi ya ganja kwa rich. Keji moto tumewasho tangoja sana isimu. Na get to the baggy wear, paper ma briefcase. Rade kiwa safi chafwa, meza kasi. Mwana chama kura kila siku ni weekend. Alhamdulillah hadi para pale stick. Happy hour after hour kila dakika ya wiki. Ball kama kawa kama kijana wa Billy Gates. Maisha ni ya London na madada wana bingi. Sendu zikipanda tafta London. Tuna catch flight, catch flight. Tuna catch flight. Self feeling, Leo most high. Most high, Leo most high. Please bariki wengine. Tuna catch flight, catch flight. Tuna catch flight. Self feeling, Leo most high. Most high, Leo most high. Please bariki wengine.
Atmosphere na chain kikichele kikifika wow. Zuka inapanda tukifika tupate wapo. Wacha wachipe wakitisha watakula poa. Super mali surfing kama fans na wapenda wo. Bosho imejaa wanasiasa walikufa. Nanza kuget generous mananza kufufuk. Tasi jali bill baby kuja vile unakujwa. No wese wena sele ni kusele top shooter. Tunashikisha tunashikwa mbanga na tushika shash. Ganji do inabonga tukomit bora kuna cash. Flight tuna cash tuna land tuko transit. Na get float tuna gundu wanapenda vitu fast.
Tuna catch flight, catch flight. Tuna catch flight. Self feeling, Leo most high. Most high, Leo most high. Please bariki wengine. Tuna catch flight, catch flight. Tuna catch flight. Self feeling, Leo most high. Most high, Leo most high. Please bariki wengine.
Na main business ukiona na catch flight. Green bills at imbosho na cash price. Usinsemeko you move ni gas slice. I'm the ace, you ninjas is ass wipes. Snobaguzi pia poko ni hustler. Kazi ni kazi jukupa kimsoto disaster. Tajwaje nimetoke slando cheke ngoto mi master. Kawom, rasomolo Mr. Coco di Rasta. Nkona Chris anarushia mangoko cash. Nambidi upandengine amekemba lots of ass. As for me, napitishia tu vote of thanks. I'm a married man, they only get autographs. Dem yako na kukonvince na Charlie bestie. That's out the window, consider her as your ex be. But anyways, anybody who tries to get me go flight mode, na catch flights for on the next week.
Na catch flight, catch flight. Na catch flight, self feeling. Leo most high, most high. Leo most high, please buddy key way. Na catch flight, catch flight. Na catch flight, self feeling. Leo most high, most high.
Mabibi na mabwana, tumewasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na shirika la ndege la Kenya la wakaribisha Nairobi. Kwa abiria wote wanaozuru, ni matumaini yetu ya kwamba mtapendezwa na nchi ya Kenya na kwa Kenya.